The problem on the beat.
So boys pato na di bubble jam. Gano majega kutaka boy toko la jamu. Saifa ndaba tava kufomu. Echana chenye gevu lunji simu buchamu. We go so. Baby can you wine it sama. Yeka baka ase mbochu sama. Batuni nevo kodyo. Baja kichani wanaka video. Baby can you wine it sama. Yeka baka ase mbochu sama. Batuni nevo kodyo. Baja kichani wanaka video. Nibirenje yesu china wamara wimora. Usisa kuna vitipaka wunimubanda kururirira. Ututulayo weze sindi baro ndelira. Kusa gampona kuwa mbeko liya Shakira. Ngoga na vya kunywa gani kase na kuretira. Izanga nuzile mpora mbonengo na nsasula. Pendele machina marogo kwinya ikapira. Jensamba chende vya sabu stuti mwana sagara. Eswa time sipo wakali jobo nyongira. Mwane nsialeta na teta kusi ya zara. Dance play angeni na wekale fukitari. Omuzibombo norele babali yomusembele muriri. Zembabolele story isinamire. Babali komba wangule malemba shangule. Body news. Baby can you wine it sama. Yeka baka ase mbochu sama. Batuni nevo kodyo. Baja kichani wanaka video. Baby can you wine it sama. Yeka baka ase mbochu sama. Batuni nevo kodyo. Baja kichani wanaka video. Mfesa nyu whenever you girl you wine it. Semu zemu be that is a good habit. Usono gwabaliko ama don't stop it. Ate gwaliko ndaba banarubali tasakete. Chirunji nange pubu tukanga ruketi. Tocha feel at home zesa sudi tiketi. Tunyemu nende kutumiza nekureti. The Babylon baby based on my wallet. After that you gonna balance the profit. Feel the beat wama sembera tubalumye. Chiri mada kubange vyana vingi vya somye. Avalovye kudance floor katubafulumye. The fashion started always as in kunamye. Kuzina kuna choso kusabe permission. Wawa wamu bukira paka prison. Kubachi menyama teke wafe mkepu colony. Baby can you wine it sama. Yeka baka ase mbochu sama. Batuni nevo kodyo. Baja kichani wanaka video. Baby can you wine it sama. Yeka baka ase mbochu sama. Batuni nevo kodyo. Baja kichani wanaka video. China nina sereka wa busku. Mamenya magambira wadira kusku. Kebalini zigula chipsimbo ninguku. Bagana badebyo bamali bakudimeko. Bakusungire na bidia nubikwekeko. Yeze sindika lefesi kubadimeko. Kuitoro refro na fikuchinile msako. Nejeri yesu chinaba nuba singako. Na mukana nufugiri sena senku ambiko. Nsenjike nkube chigara gara ulirevoko. Jazz chusa koku ambako mwituseko. Ngare mereke mubonge kemue nako. Wama bazara webanka kulangira gwefako. Ngazugurire wabula ya papaza. Bala la vikengira batasaliza. Akukula bukulinga weze lebu za buza. Yeah. Baby can you wine it sama. Yeka baka ase mbochu sama. Batuni nevo kodyo. Baja kichani wanaka video. Baby can you wine it sama. Yeka baka ase mbochu sama. Batuni nevo kodyo. Baja kichani wanaka video. Yala babo.